Zabbuli 9:3. Mukama afuga, ayambadde obukulu, Mukama ayambadde, yeesibye amaanyi, era ensi enywedde n'okuyinza n'etayinza kusagaasagana. Entebe eyo yanywera edda n'edda lyonna, obeererawo okuva emirembe n'emirembe. Amazzi gayimusizza, ayi Mukama, amazzi gayimusizza eddoboozi lyago, amazzi gayimusa amayengo gaago. Okusinga amaloboozi ag'amazzi amangi, amayinga amanene ag'oku nnyanja, Mukama ali waggulu asinza amaanyi. Bye wategeeza bya mazima ddala, obutukuvu busaanira ennyumba yo, ayi Mukama, emirembe n'emirembe.